Yo, Dre.
Stevie. Boca. Boca Dopa. Yeah. Tona kosi na kujia dimanga shika morio kuna vile tutakatiana ni headbutt nilimkataka ni point na panga niko na yangu naona tukikatiana staki ngori mob staki ho staki kasiro kujikasi do kasindom nafanya na float staki ngori mob staki ho staki kasiro kujikasi do kasindom nafanya na float siko na tianka ingia chinje pa kama bop hezi kafanya ni change one dead never me najua kushina wase sanse na mpes rather ni nisemke denge chinja chinja maliza ule le sebe finya finya ndo ni squeeze mwere teje screen clear lazima itoche mwere sezi ya chana na ea ende niko soba nasikia lakini sipoa nasikia poa nikianza kukohoa inakubalika wakituona wanajiondoa Tudum checking goge koshanda kutoa Sini mabuda kwa bisika baba tunawanyoa Lukudiriba tisho ya madoa doa Ni mpua kini kiss ndo na poa Kani meja mchaleke linidigida meno ndo na mungoa Rivye mepasuka checking na overflow Kani videvu na rusha kata iso Malini choni lakini kata iso Sindo wale tulichora makula kwa blackboard Sezi medibase na kuna murio asidi Weni follow mechipimp bado weni pibi Kona mbling tatu moja ndo ikona risiti Cheki chuo mgia chuo mkaribu ofisi Stona akosi na kujia dimanga Shika murio kuna vile tutakatiana Ni headbutt nilimkataka ni point na panga Nikona yangu naona tukikatiana Staki ngori mob staki ho staki kasiro Kujikasi do kasindom nafana Nafanyana float, staki ngori mob, staki ho, staki kasiro, kuji kasido, kasindom, nafanyana float. Short call, serious biz, long call, uwa ni mafi. Pita mandazi mandazi upate chai No smile na midi na mti aji sometimes Yezi fry na bado sija kufry my guy Step most 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 boss neza kosa ko na kesho Niki F kina choke bila filtration Kesho ile tiang na ingia soko Imi rust kuna kushona ni deadness Bei ni mweru lakini asset ni second hand Mabunde tumejibebe mapepe task Takingo remove siyezi force mambo kazi run Stona akosi na kujia di Manga shika morio kuna vile tutakatiana Ni headbutt nilimkataka ni point na panga Nikona yangu naona tukikatiana Staki ngori mob staki ho staki kasiro Skuji kasido kasindom nafanya na float Staki ngori mob staki ho staki kasiro Skuji kasido kasindom nafanya na float Nakujia